Yeah. Oh, CD the Dawn. Zebuzwaki presenter. Hey, ni adiz. Hey, ni adiz. Hey, ni adiz. Hey, ni adiz. Machizi mko wapi, mbona mejificha mbali? Wengi mmepiga papi, sitoi hadithi za wali. Sibani kama chupi, sipendi kulinda swali. Mawazo yenu mafupi, hadithi haina swali. Naongea mipaka sina, hadithi ya bwana Sira. Hakutafuta jina bali alitafuta jira. Kulala na mkwa boss, hadithi akaiandika. Chizi nrimwaga chozi, ndoto zilipofutika. Mwingine akatokea, sidemu akamzimia. Sikupenda kumwongopea lakini baadaye alilia. Minajua hakupendera, macho yalimdanganya. Kakurupuka na denda, kumbede mkapata mwanya. Wengine kavaa bikini, changanywa na BDG. Ghafla kaingizwa mjini, sasa acha wamuoneshe. Yamaha kukosea, mara alipoamsha hisia. Skebu akamchomekea, kisha kamwacha na ria.
This is a story, society story. This is a story, society story. This is a story, society story. This is a story.
Anejita mawazo, spendi tubishane, hadithi haina vikwazo. Hivi mawazo ni nani, mbono unapandisha pressure? Yule mzemi yunani, si chini umemshusha. Hadithi kwa mate, yesi unamkumbuka wizo. Aleji itasoja na leo kaluka wigo. Bila kutalajia, mara grafa nkastuka. Yama kanijia, kaombwa hela kusuka. Mwanarakati fanyamishe, kumbe game likuwa tight. Acha nisababishe paka ni mwamishe site. I say ite na kali, mbona mtani hakuna man. Soda kwa chili kesha weka so mezani. Mama imekwisha sema nisinywe supu ya mawe. Polini sijenge hema, sijepoteza mwane. Ye kubali swaga zaka, likubali kupotea naye. Na liyefuata nyendo zaka, likubali kufa naye.
This is a story, society story. This is a story, society story. This is a story.
This is a story.
Society story.
Society story.
This is a story.
Title inavuta kama magnet, na kufanya kama keto, na wafunga ndana yet. Hadithi na upepo, na juu umesha isoma. Na dhani utapata cheo kama huto yona noma. Nimetoa vitha vingi, seleweki kama ndit. Nazunguka kama ringi, na spill ya hii beat. Uthi that, na blaza meni sababu ya usistadu. Wanajifanya wageni tuwapandishe juu. Hadithi na isaza kaki, nasomeka na ithipanchi. Na wapanga mishikaki, wanarudi bila change. Najua kweli unaumu, nzichukie pote thea. Najua wengi natumo zizubaya, take care. Wabaya nisha wajua, ni hadithi tustaftane. Wema mniombee dua, kibish tupelekeshane. So kila nesali sana, taweza kuyona pepo. So kila nesine sana, ukasema ana mapepo.
This is a story.
Society story.
This is a story. This is a story. Society story.
Society story.